Kingamusic.com.
Hey,
Ipina Zambuda.
Hey, Mr. White Coast. Sancho for this one. Hey, Skyblade. Alongside Katima Swag in the house again. Aston and G. Chesai, do you feel us? Keku for Salafa.
Batu bakamubua luna lo sabana nipono yanga musa papata
neke mumbo yola kusinawe muta lo sababa uta banana famala pamaziwa yeku fosa la
fala leka bupi yale kamubu usaba leka bupi yale kamubu iskele kama tumbua kulibatu bakamubua luna lo sabana Pono yanga musa kwa pacha
Lucky sister Nemuka mboyola mwamota musina puroti Nemuka mboyola mwamota musina kabupi Kisi pale fela safamu kwa kwa Kisi pale fela safamu kwa kwa Kuiku musa
Sababa soji msebezi kutaba na pamarapa
Sabaleka bupi, yaleka mubu Sabaleka bupi, yaleka mubu
Iskeleka matumbua, kulibatu waka mubua Lunalo sabana nipono, yanga musa kwa pata
Neke mumbo yola kusinawe muta Lusababa utaba na nafamala pamaziwa Heku fosa la fala
Sabaleka bupi Yaleka mubu Sabaleka bupi Yaleka mubu
Iskeleka matumbua Kulibatu waka mubua Luna lusabana nipono Yanga musa kwa pata
Saba yaleka mubu Iske wa mota saba ya astungu Leka protimu yao pumbula Nebele fofita kuna kumbula Waisu Siela bana baoli luho limota Kuna koli kaba isa nilitulo tona Ugone mama yale uya hile Korone bao pale zumasimati uya kile
White Coast Kantibati waki foxina Nemba wana breakfast Bacha John Cena Galeka leka tipe fiumu Haba kena mamota inge kima fiumu Kono kai baka shula mama renti Limota baka lekisa kwekeza nereji Nebaka pila masoseji mwanu ya renti Na kipa proti ya kanitu lezi mama reji
Saba leka kupi Ya leka mubu Saba leka kupi
2019 kia
Ya leka mubu Iske leka matumbua Kulibatu waka mubua Luna lo sabana nipono Yanga musa kwa pata
Neke mumbo yola kusinawe muta Lusababa utaba na nafamala pamaziwa Heku fosa la fala
Saba leka bupi Ya leka mubu Saba leka bupi Ya leka mubu
Iske leka matumbua Kulibatu waka mubua Luna lo sabana nipono Yanga musa kwa pata
Lusaba vale baba fata fata Baba tagetile kuyo pilande kwa pata Vale baba seri kuta mavasi Baba pila kuleka kabupi every month Baba seri kuno kumbula miyao Ase vachemba lile vauti wa kimi yao Noti vale basi pale safarodi Mali ya marinji basaka shingala ndiroti Neke kwa wambo yola mbo yola luna nyalu wa mati Rumata wabana ni mapuloti airport Nalifela vana wabona cash kwa maluti Wabizi wanga posku wabona matenanti Wawa lupumilo vana tela saliuti Saliuti yekima kufita ni presidenti Kampa kubalumba mwasipi na sesi hiti Ake kufuwa sala
fawati Saba leka bupi Ya leka mubu Saba leka bupi
Ya leka mubu Iske leka matumbua Kulibatu waka mubua Luna lo sabana nipono Yanga musa kwa pata
Neke mumbo yola kusinawe muta Lusababa utaba na nafamala pamaziwa Ake kufuwa sala fawati
Saba leka bupi
Kulibatu waka mubua Luna lo sabana nipono Yanga musa kwa pata
www.mrwhitecoast.com.
You know we blaze it, Mr. White Coast, Pande 1-2, Eo Skyblade.